Tola kali, tola zaka nkudisenze kali. Kubyo mpadde, nikuwachi nze nkusime kali. Kumira, kali mukange kali. Kumira, mama wange kali. Nyamba, pemi kwane mirunji kali. Mukama yamba, nae mukama sasira yamba. Zizenga bwendi mukama yamba, nebirungi yongera yamba. Tule na bana ba mukama yamba.
Wesole zangwe tumbira.
Ponyo kulota zinyamu miloto, nae mukama sasira yamba. Ponyo kukaba mukama kaba, nebirungi yongera. Zizenga bwendi lero. Lelo, 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 amaziga manji, lelo, amaziga manji, lelo, twagala na masanyi tugalabe, lelo, mukama mulungi ebanga kamusinze nda bangali watu, toyagala maziga, toyagala bulumi, oyagala kunyumirwa nga watali butego, oyagala masanyu, oyagala bulamu, oyagala kubera nga bali amazikuba, oyagala masanyu. Yagara bulamu, wekenda yo ewa mukama yagaba bulamu. Nae mukama sasira, yamba. Zizenga bwendi mukama yamba. Nebirungi yongera, yamba. Tule na bana wa mukama yamba.
Wesole zangwe tumbira.
Ponyo kulota zinyamu biloto.
Nae mukama sasira,
yamba. Ponyo kukaba mukama kaba. Nebirungi yongera. Tenga buen día.